Eyes ya wonder, winzela wonge, anding onani like us. Uza kona ya wonder, menangi tulu pumula. Winzela wonge, anding onani like us. Zakuna ziawanda, menangi tulu pumula.
Enhlizweni ngenxa yothando, ngenxa yokuthula, ngoba ngifuni umasters.
Awunabo ukuthula, ujahukulu, nowangikhuza uyashesha ukuphuma. Ngane ziyakhula, zithule ziyabuka, ngiphela sikhuluma.
Umvalele duze, ngisakhuluma, ngikuncenga yehlisa ulaka. Baba wekhaya, xola baba.
Shayisa amahloni, jabulisa amaxoni, mawona mina ubona inyoni. Shayisa istephu zenza intoni, ugruve manzi intoni. Ukhohle umakoti wawe, uza sikhulume na. Wenzela wonke, andingonani like us. Uza kona ziyawanda, mina ngithula ukuphumula.
Uthengenze njani na? Uthengenze njani?
Zonke, como zawa, don't leave.